ni karibu. Ahangaha ni aho bafatira inkuru z'ibyiringiro. Hanyuma ndasaba ko mwakwivuga kugira ngo mushobore kuvugana amazina yanyu yamenyekanye. Inkuru abanza umwana niba wifuza gutangira nta kibazo.
Nitwa Mukeshimana Godeliva, ntuye mu mudugudu wa Gatete, akagari ka Nyamabuye, umurenge wa Byumba, karere ka Gicumbi, ntara y'Amajyaruguru.
Kutereva ashaka kuganira nawe mu mwanya we mu rubuga, afite umwanya uhagije, ashobora kukubaza ikibazo yateguye nawe akamusubiza.
Nifuje kuganira namwe nk'inshuti y'umuryango wacu kugira ngo munsobanurire uko ibihe bya kera n'ibihe by'ubu ngubu, cyane cyane ku bana b'abakobwa, uko waba ubigereranya wambwira.
Ibihe bya kera uko nabyumvaga nanjye ntabwo nkuze cyane, narabyibwiwe na bamama wacu na bamasenge, ariko ibihe bya kera numvaga ari byiza cyane ngereranyije n'iby'ubu ngubu. Ibihe bya kera abakobwa ba kera bari abakobwa bubaha, bakundana, bakajya mu rubohero, bakagirana inama, kandi bakagira n'ababyeyi bababa hafi bakabagira inama. Abakobwa ba kera baritondaga cyane, ntabwo bari bazi gusamara nkurikije abakobwa b'ubungubu. Abakobwa ba kera bakundaga ababyeyi. Abakobwa ba kera bumvaga inama za ba nyirasenge bakababa hafi, ba nyirasenge bakabagira inama kandi bakabakurikiza, bakumva inama zabo bakazikurikiza. Abakobwa ba kera bakundaga kwegera ba nyirakuru bakababwira ibya kera nabo batazi, nuko bakabyumva bakabikurikiza.
Nuko ab'ubu rero njyewe nkurikije uko mbibona, ariko nanjye numva mu gihe cyanjye hari uko ntandukanye n'ab'ubu nkurikije imyaka yanjye. Mu gihe cyanjye abakobwa twaritondaga, abakobwa bo mu gihe cyanjye twaritondaga, tukajya inama, tukamenya uko twitwara ku basore, kuko umuntu iyo yitwaraga nabi hari ukuntu wagiraga ingaruka, ukaba wagira ikibengero, ukabura abagabo, cyangwa se baza kukurambagizwa abantu bakabwica bati bariya ntago wiruya mukobwa ntago mwamushobora, afite ingeso zinizi, ni umushizi w'isoni. Nuko ariko ubungubu mbona ari hari ikibazo ubungubu, niba ari iterambere simbizi, ntabwo umukobwa w'umwegera ngo umugire inama ngo yumve, ariko iyo yumvise bimugirira akamaro, bimugirira akamaro nk'ubungubu nk'uko wanyizeye nk'umujyanama wawe. Numva nk'uko nakugiriye n'inama na kera kose, uri gukura, ubu hari ibyo ugezemo nakubaho ingero zanjye kandi bikakugirira akamaro. Gusa ndakwizeye ko uzakurikiza inama nguha. Ubu rero umukobwa w'ubungubu numva ukuntu yakwitwara, ugomba kureba hari abahungu baza, ukabona uko abahungu baza ukamushushanya, ukamureba, ukamusoma, ukagira icyo umusomamo. Abaje kukurambagiza agira ngo muzarubane, hari n'uza ari ukugira ngo agushushanye, aguteshe agaciro, agutere inda, mbese ku buryo akwandarika, ukandagara kandi bitari ngombwa. Ariko iyo witwaye neza, ukitonda, ukirinda kuba nyirabiwo hanze, urarambagizwa, ugakora ubukwe, ugashimisha ababyeyi, ukabicaza ku ntebe y'icyubahiro, kwambara ivara ntako bisa, bizana ibyishimo cyane. Nuko ubwo rero kwitondera abahungu bariho iki gihe n'abashukanye, ngira ngo nawe ujye ubibona hirya no hino, abakobwa babyarira iwabo ubona ko arimo igisebo giteye ubwoba kandi ubutaye agaciro. Nuko ibyiza rero ni ukwitwara neza ukumva inama z'ababyeyi n'abanyu gusenge
none se ko bavuga ngo nyirasenge w'umuntu aramufata akamugira inama cyangwa se umubyeyi agafata umwana akamuganiriza ku bw'ubuzima bwe buri imbere nkaba mbona ubu ngubu bitariho cyane byaba biterwa n'iki
biterwa n'aba bana b'ubu batumva nyine nicyo nakubwiye umujyi wegera umukobwa washaka kumugira inama ntafata ibyo umubwiye ahubwo we akikoreye ibiri mu mutwe we kandi niwe wenda bitazagira icyo bimugezaho nuko nibo babo ngabo nyine ubona bagira ingaruka ukabona yabyaye
wenda nkanjye ngeze mu gihe cyo gushaka umugabo nkewe wenda wubatse urugo kera ushobora kumbwira uko bubaka urugo ukambwira ibyiza byo kubaka urugo wenda ukambwira n'ibyiza by'umugabo ushobora kubimbwira
bisaba kubyitegura mu mutima wawe kandi ukareba ku babyeyi beza nawe ukuraho urugero rwiza mu baturanyi cyangwa se kuri mama wawe cyangwa se kuri ba nyogosenge ukareba ufite urugero rwiza nawe ukamukopera nuko ariko nawe ubwawe ushobora kuvuga uti reka nitware gutya nzagere ku ikingiki iyo witeguye wowe ubwawe ukaba umukobwa utuje ukaba umwari ubereye igihugu ukitonda ugatuza kandi hamwe no gusenga ugasenga Imana ugategereza ikazakugenera uwo muzabana hari ukuntu umuntu yari mu Mana asenga kandi Imana ikamusubiza icyo gihe rero iyo ufite isezerano urigenderaho ugategereza kandi Imana icyo gihe iguhise igisubizo cyiza ikabikora neza icyo gihe rero iyo imaze kugusubiza ariko nari nsimbutse gato reka nkubwire uracyari umwana mutoya mu kurambagizwa umuhungu araza ukanyina ukamwakira utuje nta gusara ubwo ukamwubaha ukamwakira neza ukamwereka imiryango nuko ubwo noneho akakugeza ku cyifuzo cye ubwo nawe wabona umushimye ubona ari umuntu muzarushingana koko ukamwemerera hasigaye ubwo mugakora ubukwe mu kubana no kubaha umugabo utangira akurambagiza ukamwubaha ukamwereka ko uri umukobwa ufite ikinyabupfura wabana nawe rero ugakomeza urwo rukundo ukamukunda ukamwimariramo ukamukorera byose bishoboka umugabo uramukunda ukamutetesha umugabo ni nk'umwana anejezwa n'akantu gatoya ukamutetesha nuko ubwo mwamugira n'abana abana nabo uko bari gukura baba bakureberaho ugakomeza urwo urukundo ukarushyiraho no kubana n'umugabo n'ababyeyi be imuryango nawe ukawukunda ukawubaha cyane icyo gihe rero iyo ukoze ibyo ngibyo ukabasha kubyubahiriza bakabona ubakunze nyine uba winjiye mu muryango nawe ugahita uba umwana wabo bakabona uri umukobwa mwiza ubakunze bose nta busuzugura nta busubiza inyuma icyo gihe umuryango nawe urakwakira ukaba ukubaka urugo utuje kandi ufite amahoro unezerewe n'uwo mwashakanye
none se nk'iyo ugize umwaku ugashaka umugabo ukagenda ntugira amahirwe yo kugira ngo wenda wumvikane na nyokobukwe cyangwa baramukazi bawe njya numva banaca umugani ngo ishyari ribi ni muramukazi wawe na nyokobukwe wabyitwaramo ute mbese wabigenza ute
wowe icyo ukora urabakunda ubereka urukundo bashobora kukunaniza ariko ukihangana wowe ukabereka urukundo ukirinda kubereka ko nawe ufite guhangana nabo nyoko bukwe ibyawe gukora byose yagutuka yagira ate wowe ukamwubaha ukamenya ko yakubyariye umugabo ageraho akananirwa akavuga ati ariko se ubundi umwana wanjye ndamuhora iki akakugarukira akongera akakugira umwana akumva ko uri umwana we baramukazi bawe barakugerageza ariko kiba ari igihe gito nabo bakajya gushaka ingo zabo ukabura ruhutse kandi ukaburwanya urugamba ukarunesha ugakomeza ukubaka urugo rwawe bisaba kwihangana byo iyo haje mu icyo kintu cy'imiryango bisaba kwihangana ukarwana urugamba ariko ukanasenga kuko udasenze ntacyo wakwishoboza ugera ukananirwa ukajya mu mubiri ukananirwa ukajya kwirwanirira ukaba urugo rurasenyutse ukaburahukanye abantu bataye aho barandagaye umugabo ni wenda akaba asanye undi mugore cyangwa agiye mu bandi bagore ku mpande urugo rugasenyuka ariko iyo nicyo kindi nakubwiye nshaka kugarukaho wa mwana we iyo wihanganye nyoko ukamwereka ko ibyo ari kugukorera ntacyo bigutwaye ukihangana ukamwereka ko ari umubyeyi niyo yaba mama wawe ashobora kugukorera ibintu bibi ariko ntabwo wamujugunya urakomeza ukamwereka ko uri umwana we ukamwubaha nuko iyo wihanganye rero ukihanganira nyoko ubukwe ukihanganira so ubukwe ukihangana ibi bigeragezo biri mu muryango wawe bituma wubaka naho iyo ugiye kwirwanirira bituma unanirwa urugo ukahukana bigatuma urugo rwawe rusenyuka
none se ubwo wenda ugize nk'umwaku ukabona n'umugabo wawe ari kubigendamo cyane arumva inama za nyina wenda nyina yamubwira ati umugore wawe gutya na gutya ugasanga umugabo ari gutakuka inabi cyangwa mbese nawe agafatanya na mushiki we na nyina kugira ngo baguharahaze ugushobora kubyitwara mute wasubira iwanyu se wakomeza kubaka se wabigenza ute
umugabo nawe aba yaragushatse gukunze ugerageza kumwumvisha ko ari abo babyeyi ibintu baza aho mwakundaniye ukamuganiriza ukamubwira utari ku mugabo wanjye warankunze uraza uranshaka si ngiye wagushatse sinakwihambiyeho none urabona ibi bintu turimo yego simvuze ngo uhange ababyeyi bawe ariko se nkurikije ziriya nama bakugira ko nduzi zigiye gusenya urugo rwacu urabona ibi bintu turimo turi kujya imbere cyangwa turi kujya inyuma ese wowe nk'umugabo mu rugo urumva umugambi we wafata ruhuhe ntabwo ushobora kugira gutya simvuze ngo uhange ababyeyi bawe ariko nanjye ugomba kunyumva njye sinange ababyeyi bawe nawe wigenzurire ukagerageza kumwereka ukuri ukagerageza kumwereka ko utabanzi icyo gihe nawe ashyira ubwenge ku gihe akavuga ati ariko se wamugane ibyo umugore wanjye ambwira reka nanjye ndebe aho si bo bamuhohotera aho si bo bamwendereza bagatuma ni wenda niba hari icyo yateshutseho akabashyiraho isoni aribo babiteye reka nanjye nshishoze ndebe icyo gihe nawe ashyira ubwenge ku gihe agashishoza noneho ukabona arakugarukiye akakubwira noneho tubyitware mu gutya kugira ngo urugo rwacu rudasenyuka noneho aba babyeyi banjye nubwo bakumire gutya nawe ihangane nubwo mukajya inama bigatuma hubaka ariko kuvuga ngo reka njye iwacu ntabwo aricyo gisubizo kujya iwanyu si icyo gisubizo nicyo nakubwiye mbere hose uburushenye nyine abanyarwanda baciye umugani gusenya urwe bamutiza umuhoro icyo gihe uba ubatije umuhoro bakagufasha kurusenya naho gikuru ni ukwihangana
none se njya numva n'abantu bavuga ngo kera ngo habagaho ngo urubohero rw'abakobwa n'ibiki ibyo ngibyo nawe urabizi
nanjye masenge yarabimbwiye njye ntago icyo gihe nari nkirimo imyaka bwite ntago yangije mu icyo gihe nanjye masenge yarabimbwiye ngo bagiraga urubohero mu gikari bakaboha ahimwe ngo bakajya no kwahira ishinge bakajya guca imyeyo ubundi bakaba babaga ari abakobwa batuje baba mu gikari bagakubura umukobwa wa kera ngo yazindukaga kare kare saa cyenda saa kumi agakubura ngo nta muntu wamubonaga ari gukubura ku muharuro nk'ibyo abo ububona umukobwa uba ari gukubura saa tatu saa yine nuko urwo rubohero rwose masenge yararumbwiye abakobwa ba kera nibo bakuraga ba mama wabo ku murimo akamenya isuku akamenya gutegura ibyansi akoza ibyansi agashyira ku ruhimbi bikumuka basaza be baba bagiye kuragira bacyura inka niwe waherezaga ibyansi bagahumuza nuko abakobwa ba kera njye kuba ntarabaye wa kera numva bimbabaje nubwo ibya kera rwose byari byiza
none se kera bajyaga bagira gutya ukabona umuryango ufite abana nk'umunani cyangwa icumi cumi na babiri cumi na batanu gutyo ubungubu kubera icyo ubona wenda urugo rw'umugabo n'umugore usangamo abana babiri batatu gutyo batagejeje mu bantu 8 10 gutyo nokubera iki
ewe nange bibona gutyo ariko bavuga ko ubutaka bwabaye bukeye bavuga ko ubutaka bwabaye bukeya ibyo kubatunga ubushobozi kuba bukeya kubarira amashuri ngo bige nabwo ukabona umuntu nta bushobozi afite gukorera umwana ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo abeho neza mwambike neza no kwiga kumuvuza ibyo byose babona nta bushobozi bagahitamo kubyara bakeye
ngewe rero nk'iyo ngenda mu muhanda hariho abagore mbona ngereranije wenda no kuri iki gihe cyo ngubu nkabona wenda umugore nta nisura nziza afite ariko ubu ngubu hariho abakobwa beza bakaraba bacya neza ariko ukabona abakobwa b'icyo gihe bafite abagabo ariko abeza nyine bazi no kwitaho ntibarabona abagabo kabonageje mu myaka 30-35 ubwo cyo ntago wambwira impamvu bitera
icyo ngicyo ni ubwo ndasa nkusubira inyuma ho gatoya ni kimwe nakubwiye ko umukobwa yatitwaye neza ashobora kugira ingaruka akagira ikibengero nigeze kukubwira ko umukobwa yatitwaye neza nk'umuhungu runaka avuga ati ngiye kurambagiza umukobwa wa kwa kanaka abantu bakambwira ari kare riya shyano ntabwo warishobora uriya mushizi w'isoni yaza kutwikira mu nzu nuko kandi nyamara wa mukobwa wabona uvuga ubatse kandi afite isura nziza afite yabaga afite umutima mwiza akaba afite kubaha abantu akaba nubwo umuntu ahigendera gusa adafite no kurambagiza ariko akagenda ari nk'umusaza cyangwa se umukecuru ati umukobwa kwa kanaka arubaha akunda abantu afite urugwiro icyo cyonyine badakurikije isura kigatuma agira umugisha wo kurambagizwa agasabwa agashyingirwa agashinga urugo naho wa wundi w'uburanga w'umushizi w'isoni ubwo nyine n'ubona wayobewe kubera iki kubera yitwaye nabi nge mvuga ko ari bamwe nyine badahanika nk'ubwo ni ukuvuga ngo si ukuvuga ko atari mwiza akaba ari mwiza ariko si ukuvuga ko adafite ababyeyi umubyeyi we akamugira inama ntamwumve akamubwira ati mwana wanjye jya witwara gutya ntamwumve ntabikurikize ba nyirasenge se bakamwegera babona niwe ndari umukobwa ufite amareri mwana wanjye jya witwara gutya gugira gutya abakobwa bakera bagiraga gutya bakabigenza gutya jya wubaha so jya wubaha abasaza bawe umukobwa akenda gukuramo mama we ijisho ntamenye ko ari n'umubyeyi we ati bya ne bya kera byo ne ntago ari nk'ibyubu ngubu ibyo ne bya mwebwe bakera ntago byo twabishobora umukobwa ingaruka zimugarukaho ni icyo ngicyo cyo kugira ikibengero ukabona amazi iyo myaka yose atari yabona uwo bashakana
none se kuri iki gihe cyacu mbona abakobwa benshi babyarira mu rugo ese no mu gihe cyanyu byabagaho cyangwa n'ubu ngubu
yego ubwo birakabije ubundi masenge yambwiye ko kera abakobwa babyara umukobwa yabaga atwite nta mukobwa wigeraga abyariye iwabo noneho rero yabona atwite n'abantu bagatangira bakabibona ku ruhande induri kavuka bati umukobwa kwa kana k'ishyano riraguye ngo bagashaka n'umaze ngiyabwe ko ngo bashakaga batwa bakashaka ingobyi izi za kera za kinyarwanda urabona iyi ngobyi bahekamo abarwayi nge niyo ntekereza noneho rero bagashaka ingobyi bakamuheka ngo bakajya kumuruha mu ruzi byatumaga abakobwa ba kera bifata kugira ngo atajya gupfa urwo rupfu nuko kandi noneho inama bamugiraga nge mbona ahari ari uko niba riterambere abakobwa b'ubu ngubu igituma batwara amata birirwa bikubana n'abahungu bakurukana n'abasore abakobwa bakira ngo biberagaho mu bikari mu rubohero bakamenya gukora utwo turimo two mu rugo bakiberaho ngaho niyo bajya kwahira ishinge cyangwa se guca n'imigozi yo kubohesha akajyana ari abakobwa nta mukobwa wari uzi kwegerana n'umuhungu abakera bo ngo babaga bambaye n'ubusa numvaga kujya nta mukobwa abonanaga n'umuhungu kugira ngo atamubona ubwambure nuko niba ari uko hari iriterambere nyine hatwambara abakobwa b'iki gihe baba bambaye nuko bigatuma bakurukana n'abasore badahisha bavuga ati arabona ubwambure bwanjye akabona nta soni bigatuma bakurukana n'abasore bagatwara amata ariko nanone ikintu gituma abakobwa ubu ngubu njye mbona kuko nanone mu gihe cyanjye nanjye ubwanjye nakuze numva gutwara ikinyendaro ari ikintu ntinya numvaga ari ikintu ntinya mu buzima bwanjye nkumva ni igisebo gikomeye nkumva nabasebeje ababyeyi banjye ese kuko nkumva ndashaka kuzambara ivara nkumva kwambara ikanzu y'abageni ngasezerana nkumva ntagashema nuko ariko nshima Imana kuko nabigezeho ariko abakobwa nanone bo mu gihe cyanjye hari abakobwa batuje akamenya gushishoza umuhungu yaba aje kumusura akamenya kumureba akamusomamo ikimugenza umukobwa w'iki gihe rero apfa kubona umuhungu aje kumureba ahari umenya mutanga no kumubwira ngo ndagukunda ariko uwa kera yarategerezaga umuhungu no kurambagiza kwa kera byaratindaga umuhungu akaza kugusura agahirika nk'amezi abiri atari yakubwira ikikugenza niba gukunda nuko ariko ibyo ubu ngubu nyine nijugujugu ntawamenya niba ari iterambere nanjye mbibona gutyo ariko ibyo iki gihe byo by'abakobwa byari iwabo mbona bikabije birakabije
none se iyo wenda nk'icyo kibazo wari uri kumusubiza ni cyiza ariko wenda kugira ngo barusheho gusobanukirwa buriya wamubwira impamvu zimwe na zimwe zituma abana b'abakobwa babyarira iwabo bibaturukaho se birabagwirira se cyangwa se ubona wenda hari izindi mpamvu zibitera zatuma wenda nawe usobanukirwa akavuga ati nanjye nabyirinda
njyewe ahanini mbona bibaturukaho kuko aho aba yagiye ntabwo bari kumwe n'ababyeyi ngo mvuge ngo ni umubyeyi wamushutse we uko bimuturukaho umubyeyi we aba yaragerageje kumuha inama zihagije ariko ntazikurikize ku buryo rero aho njyewe nshinjiriza abakobwa b'iki gihe ko bibaturukaho ntago amenya gushishoza ni kimwe nakubwiye yaba ari umuhungu ugukunda ubundi uramumenya kuko n'umuhungu ugukunda ashaka kuguhesha ishema ashaka ko muzabana mukushingana urugo mukabyara abana mukabarera ntago yakubwira icyo kintu wakubwira ati ndashaka ndagukunda ndashaka ko dukora iki ngiki kikuganisha ku gutwara ikinyendaro iyo agukunda rwose icyo kintu ntakikubwira abakubashye ntaho yahera uba ubona ari umuntu ugutinye akubashye atakubwira icyo kintu giteye isoni gutyo nuko aho nshinjiriza rero abakobwa b'iki gihe ko babigiramo uruhare kugira ngo batware ibinyendaro mbona abakobwa b'iki gihe barigize inshinzi uti bigize inshinzi gute si ukubatuka ariko umukobwa w'iki gihe ureba imyitwarire ye ukareba amarere afite umuhungu hari n'umukobwa ugira gutya agahaguruka akumva akunze umuhungu runaka agahaguruka akajya kumusura kandi umuhungu utamutumiye icyo gihe rero umuhungu nawe yamubonye yamusuye aramwakiriye mu nzu ye cyangwa se mu cyumba cye ababyeyi be ntibahari umuhungu nawe ahita asamira hejuru ubwo nk'aho ngaho ngiye mba mvuga ko umukobwa yabigizemo uruhare kugira ngo atware ikinyendaro
none se wenda kugira ngo arusheho gusobanukirwa mu by'ukuri izo nama ibyo uri kumubwira ashobora kumva ari byo ariko se mu by'ukuri kuko ukurikije uko ubibona muri iki gihe usanga abakobwa bose ariko bameze bose ku buryo nawe yabifata nk'uko bimubwiye njye numva wenda nk'umubyeyi wari kumubwira impande zombi ukamubwira wenda ko uko byifashe ukabimusobanurira ku buryo atabifata ntekereza ko abakobwa bose wenda atari
ntabwo bose
rero wamufasha kumusobanurira ukishije nk'uko yari akubajije icyo kibazo hanyuma impamvu nyinshi niyo tugenda numva bari kuvuga akenshi abana bibana abana bafite ababyeyi b'abakene akenshi ukuntu bagwa mu bishuko bitewe n'ibyo bintu numva rero nabo ngabo nabo baba barenganye bose babaye abikigiye sinzi rero icyo wenda babimusobanureho gihagije
ntabwo bose ntabwo bose ariko bameze hariho abafite umutima akareba akavuga ati mama yari ameze atya cyangwa se wa masenge yitwaraga gutya nuko kandi impamvu nanone ntavuga ngo ni bose n'ubukene bushobora gutuma umwana w'umukobwa agwa mu bishuko agatwara ikinyendaro noneho nicyo nahoze nkubwira nti ababyeyi badafite babona badafite ubushobozi bwo kurera abana niyo mpamvu babyara bakeye arareba akavuga ati nimbyara benshi sinjashobora kumukorera byose bishoboka aho hantu rero naho ku mubyeyi wabyaye abana benshi naho bituruka umukobwa akabona ntabona utuvuta akabona ntari kubona umwenda mwiza se cyangwa se urukweto yabonanye mugenzi we noneho haza cya gishuko giturutse ku muhungu amuha amafaranga bigatuma agwa mu uwo mutego wo gutwara ikinyendaro ikindi navuga ni ku bana b'imfubyi ariko nabaye imfubyi nabaye imfubyi mama yapfuye niga mu mwaka wa gatandatu nifite imyaka nka 14 niba yari myinshi nuko nsigarana na barumuna banjye ndabarera ndabakuza ndabashyingira njye numvaga ndi mama wabo ndabashyingira basaza banjye nabo barashaka bigezeho nanyiza gushaka ndimo hagati yabo kandi arinjye mukuru ariko ku buryo barumuna banjye narabegeraga nkababwira nti dore mujye munderaho umuntu uzabyara ikinyendaro murabona dufite papa gusa yazanye undi mugore mukaso ntateze kubarerera maze barankundira nabo bumva inama zanjye babona ko ndi mama wabo nuko ndaba inama barazikurikiza baritonda barashaka ndabashyingira nanjye ndashaka bose ko natwaye ikinyendaro kandi nari mu muryango w'umukene ku buryo rero ntabwo navuga ntabwo nahamya cyane ngo ubukene umuntu w'umukene wese arajya mu byo ngibyo bituma bimukurura yifuze ku buryo ajya gukora ibimutera ubuzima bubi cyane ubwo rero ku buryo n'abakene rwose barifata abakene nabo barifata bakitonda mw'ubwo bukene bwe akumva inama bamugiriye akarinda ubusugi bwe akasoba ku rugo rwe
none se wowe ibyo bintu uri kumubwira ni byiza pe mu by'ukuri ufite wagize ubutwari tukwiye ko wagize ubutwari bwo kurera abarumuna
ni ukuri rwose
ugira ubutwari bwo kubashyingira mu by'ukuri imbaraga cyangwa se ubushobozi cyangwa se ibanga wakoresheje ubwo butwari wabukuye
njyewe nari umukobwa ukijijwe naho nahuye n'ibigeragezo bikomeye urumva kurera abana byari ibintu bikomeye kandi nanjye ndi umwana nuko ariko naje kubona akazi gaciriritse kuko nta mashuri mfite noneho ku buryo ngiye numvaga ahubwo ntazanashaka nzarera barumuna banjye nkabashyingira ubundi nkabakorera ibisabwa nkaba nyina wabo babyara nkabasura nkabahemba njye numvaga no gushaka ntazashaka rwose ariko bigezeho nanjye biba ngombwa ko nshaka ariko ubutwari n'ako kazi naje kubona akazi karamfasha bituma nanjye mbasha kubafasha ndetse ako kazi katumye ngira ibanga ryo ritumanesha n'abo basore bagomba kungurisha mu icyo kintu cyo gutwara inda
ngewe rero iyo ndebye wenda abakecuru bariho ubu ngubu n'abasaza nawe nkabona ukuntu abantu ba kera bashakanaga bakundanye nkaba wenda mbonana n'ubu ari abasaza n'abakecuru ariko ukabona bagikundanye noneho nareba no muri iki gihe nkabona umugabo ashatse umugore bakundanye babyaranye umwana wa mbere babyaranye uwa kabiri n'uwa gatatu ukabona baratanye ubwo ngubwo hari ni iyihe mpamvu yatumaga abantu ba kera babana neza noneho n'impamvu ituma abantu b'ubu ngubu ubona batabana neza nk'umugore n'umugabo nk'uko byakagombye.
Abantu bakira bagera ku rukundo nicyo kintu ngiye mbona bitandukanye n'abubu. Abakera iyo yakundaga umukobwa yumvaga nyine ko ubwo agiye kubana nawe bakabyara abana, bakarwana ishyaka ryo kurera abana babo, bakarwana ishyaka ry'uko urugo rwabo rwatera imbere. Kuko kera ibi bintu byo kuvuga ngo reka njye gushaka umukobwa kakiri gatoya nta byabagaho, n'uwagiraga ukundi kuntu ya ashatse gukunda undi ku ruhande yaramuzanaga akabatungara abagore babiri cyangwa batatu ariko bose akabakunda akabakorera bimwe akabambika imyenda isa. Icyo gihe babaga bameze abake babaga bameze nk'impanga akabambika imyenda isa yajya kubagurira bose akabajyana akabagurira ibisa akabakunda kimwe nugo. Ariko ubu ngubu sinzi niba navuga ngo ni amajyambere rwose ubona ko iki gihe gukunda kuri iki gihe biragerwa ku mashyi. Kuko umusore wubajya gukunda umukobwa agakurikira imitungo akareba ko iwabo bakize akareba ko umukobwa afite amashuri runaka se akareba ko umukobwa afite akazi azajya ahembwa amafaranga menshi akinjiza mu rugo. Mbona urukundo rw'iki gihe ari urumamo ku buryo rero ngengereranya ibyo bya kera urukundo rwa kera cyangwa se abo bashakanaga ba kera nkagereranya n'abubu ngubu nkabona impamvu abubu ngubu batubaka ingungo zikomere ari uko yakunze umukobwa amukurikiyeho imitungo. Nuko ntabwo navuga ngo ni bose hariho bake bafite urukundo rwa nyarwo abo ubona nabo buba ku rugo ukabona urugo rurakomeye barasazanye ariko abo ngabo ubona buba ku rugo ukabona ejo bagiye gutandukana cyangwa batangiye guterana hejuru rubanda ruri kubaseka abo nibo bakundanye barebana imitungo y'iwabo cyangwa se amashuri cyangwa se amafaranga akazi bafite. Njye niko mbibona itandukanira
nsubiye inyuma mu byo umaje kumbwira uvuzemo ijambo gukizwa. Gukizwa ni iki?
Gukizwa ni ukwiha Imana, niko nabivuga. Ni ukwiha Imana. Ni ukwiha Imana, ukaba umukristo, ukajya uyisenga. Ubundi bavuga ko hariho n'abarokore. Abarokore nibwo naho ntahari uko mbivuga. Abarokore gusenga Imana, kuba mu Mana, kudakora ibyaha. Ahanini abakobwa b'iki gihe bagiye baba mu Mana. Nubwo ubusambanyi ntibabujyamo ngo batware ibinyendaro. Nuko ubwo rero ku buryo kurokoka nyine ukaba umurokore binafasha n'umuntu nk'urubyiruko rugiye rwumva ijambo ry'Imana rukaba mu Mana, biramufasha akegera Imana agasenga Imana akayiha icyifuzo bigatuma Imana nayo imusanga ikamushaka Imana ikamushakira umufasha umukuriye kandi bakubaka urugo rugakomera bagasazana. Naho iyo udakijijwe nyine ni uko gukundira mu irari ukurikiye ibintu bigatuma urugo wubatse ruba igihe gitoya. Ukubaka igihe gitoya ukaba rwasenyutse kuko wagiye mu bintu by'irari nyine utagiye ugiye mu bushake bw'Imana. Iyo uri mu bushake bw'Imana Imana ishobora no kuguha umufasha mubi mubi ufite isura mbi abantu bose banga bareba ngo ariko si niwe ndukabura agakobwa keza akara ko si uriya mukobwa akuriye iki uriya muhungu usakuriye ariko wowe ukaba waramukurikiye w'umutima ukaba waramukurikiyeho agakiza bigatuma urugo rwanyu ruba urugo rwa Gikristo abana banyu bagakura ari abakristo bigatuma urugo rwanyu rukomera mukazasazana muri abakristo.
None se nzi ko wenda ababyeyi banjye bambwiye yuko utari inshuti yabo kuva kera bambwira yuko utavuka inaha muri Byumba. Waje kugera Ibyumba gute?
Ibyumba nahageze nari maze kuba imfubyi nigeze kubikubwira. noneho papa azana umugore azanye umugore rero umugore nari mfite imyaka 14 pe umugore ntitwabana neza nkabona arandeba nabi yageze aho avuga ngo ntabagore babiri mu nzima numva ndababaye kandi urumva ishuri nari nararivuyemo papa yari yararimpuyemo kugira ngo abanjye ari njyewe umenye barumuna banjye mbatekere mbakorere byose nuko ubwo noneho rero mukadata avuze iryo jambo numva rwose rinkoze ku mutima numva ndababaye nuko nibwo natangiye gushakisha gutekereza hanze ubundi buryo nabona imibereho nibwo nashakishije akazi niko ka kazi nakubwiye kamfashije mbasha kurera barumuna banjye gutyo bakurira mu buzima bubi babona na mukase nabi ariko barimenya ko ari imfubyi baritonda bararambagizwa nyine barashyingirwa gusa intego icyo warumbaje ni icyo ngicy'ukuntu nageze inaha nubwo buzima nari ngezemo kandi ndi umwana mutoya mbona ntibumbereye bwiza kubana n'umuntu utari mama wawe noneho nta nakwishimiye nibura ngo avuga ati ndi kumwe n'umwana w'imfubyi reka mumufate mu mugongo mbe mama we atangiye kuvuga ryo ngo ntabagore babiri mu nzima icyo kintu cyatumye mpaguruka njya gushaka akazi nuko naje byumva rero nshake imibereho
kugira ngo bifashe umukobwa mwazanye ntekereza ko byaba byiza uretse akazi uretse akazi kakuzanye byumva mu by'ukuri
narahashakiye
none umuntu mwashakanye wamusanze inaha nawe yaturutse iyo waturutse ese ubundi usibye wenda akazi izindi mbaraga zagufashije nawe mu buzima bw'abakobwa nawe zazamufasha kugeza igihe azavira mu rugero rw'abakobwa ni izihe
reka mbere ku icyo cya nyuma imbaraga zamfashije nuko mama yajyaga akunda kumbwira uko abakobwa bitwaraga icyo kintu ngishyira mu gutwi nyine ubwo yahise apfa nkiri mutoya nari maze kuba kangavu umwangavu nuko ariko nkurikije ukuntu yajyaga nganirira ndabifata noneho nkajya nanjye ubwanjye niyumvagamo ko ndi umukobwa wa kera ndetse ngana na mama kikampa imbaraga nkumva nyine n'umukobwa wa kera nta muhungu wapfaga kuntinyuka nitwaraga nk'abakera nkumva nta n'uwapfa kunsuzugura kandi ni nanjye nkiyubaha nkirinda gusamara ibyo bintu byaramfashije rero bituma ngera ku rugo rwanjye bituma urugo rwanjye rwose mbona njye nzasazana n'uwanjye ntandukanye n'ab'ubu ngubu nuko ubwo ikindi ubwo njyewe nabaye inaha nyine nkora akazi umugabo wanjye aza ahansanga ndetse maze imyaka inaha ngaha numvaga inaha mpakunze kandi nzanahashakira nuko ubwo nawe araza ngende ko sinari muzi yaraje nawe akora inaha ngaha nyuma arambona ubwo afite uko yantekerejeho aza kunshaka aranshaka arambwira ati umuntu yagusura ate twahuriye mu muhanda arambwira ati umuntu yagusura ate nuko ubwo ndamubwira ni karibu rwose urugo ruragendwa nuko hashira igihe aza kunshaka sinzi uwo yabajije amuyobora uko yangeraho nuko mbona araje nuko turaganira arataha twe twabikoze nk'abakera kandi mu ibanga nta n'umuntu wamenyaga ko yansuye yagira ngo hari yasuye abandi bantu tubanaho ngaho nuko icyice ab'iki gihe rero baraninjajwa umuhungu runaka uri kumushaka w'ubushuti ashaka aba yabibwiye undi uwo wundi yabibwiye ngo ni inshuti ngo baca umugani ngo ubwira nkunzi ikabwira nuko bakabibwira undi gutyo haba hari n'abakobwa bagufitiye ishyari bagatangira bakabyica bakakwicira ubukwe nuko ubwo rero nuko nabanye n'uwanjye iwabo ni Butare ngewe iwacu ni ku Kibuye naha muri Byumba
mwese murabavantara
nuko ariko burya ni gahunda y'Imana nari mfite n'isezerano njye nasengaga Imana nkafata ibihe nkafata iminsi nk'itatu ngasenga nari mfite isezerano nuko nsenga Imana nyisaba umufasha nuko imana iza kumumpa ntazo haturutse nuko
hari kindi waba ushigaje cyo kubaza uyu inshuti yawe mbere yuko dutandukana
ahubwo ndamushimiye ku byambwiye byose hari byambwiye ntarinzi kuko we arandutarankuriye we ibyo hambere arabizi ayambwiye ko na ba nyirasenge hari ibyo bamubwiye njye ntabo mfite ngo babimbwire ibyo yambwiye byose ndabishimiye yangiriye inama rwose kandi inama yambwiye nzazikurikiza
sambere umwana nanjye nzakubera umubyeyi
nakoze